from Nairobi, Kenya.
DJ Kajam.
Tatama, yani kama umepigwa shot. Tatama, yani kama umepigwa shot.
Oh no.
Banana, minayo bastura bakana. Apo nyuma na sidika mnafunda.
Ase magialu ya dunda. Ase tonight.
Tonight
we are tonight.
DJ Kajam,
oh,
keep it
locked,
baby.
Oh my God, he's back. He's back. Oh, and I you now, you're busy on your phone.
On Facebook, DJ Kajam Platinums. Yeah, on Twitter, DJ Kajam Platinums. On Instagram, DJ Kajam. Hala on 0706-874403.
Mama bend down and put your back. 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 I'm a bend down and break your back.
You are in the mix with DJ Kajam. Keep it light, baby.
Mama bend down and break your back. You wanna talk you like a slash. Nataka nikupeleke nyumbani.
Kini ni daraja soma kasi. Mama kiuno chako unavo kizungusha kama mula muu. Namba kina kutamani sinabuni. Na wewe ushajua nia yangu. Ndo mano najishehu na makusudi.
Umepigwa shot. Tatama, ipe miganisho ya robot. Tatama, ukutani hadi kwenye. Tatama, tatama, yani kama umepigwa shot. Tatama, ipe miganisho ya robot. Tatama, ukutani hadi kwenye coach. Tatama, kwenye giza mama shika touch. Kataka kama noga, oh mama. Kapandizi za buko, oh mama. Kapandisha boda boda, oh mama. Kakichoka kuchuma mboga, oh mama. Ay, mama, shigidi, ah, nakufa, oi, wikidi, ah. Ay, mama, shigidi, donkey, fire, moto, liquidi.
Ayatende tetema, oh mama tetema.
Tipo tipo tetema,
oh mama tetema.
Ayatende tetema,
oh mama tetema.
Shuka chini tetema,
oh mama tetema.
Ayatende tetema,
oh mama tetema.
Tipo tipo tetema,
oh mama tetema.
Ayatende tetema,
oh mama tetema.
Shuka chini tetema,
oh
kama vile generator.
Tetema
kama mwizi kakupiga ngata.
Tetema
mwendo wa kutunga kupepeta.
Tetema
chini nikipuliza tarumbeta.
Asabosa kutoza keza shogoroza. Kufachali kama mende Maria Rose, pose, tungiline pose. Tuende ni kupige nyembe.
Okay.
You make my mind go polo, polo, polo. Ukinuna tumie toro, toro, toro.
Sani pesa digi digi,
wash.
Yuno ya digi digi,
wash.
Funga kibinda mkwiji kwiji,
wash.
Nikunyonge kazigi zigi.
Oh mama tetema,
tipo tipo tetema.
Oh mama tetema,
aya tende tetema.
Oh mama tetema,
shuka chini tetema.
Oh mama tetema,
aya tende tetema.
Oh mama tetema,
tipo tipo tetema.
Oh mama tetema,
aya tende tetema.
Oh mama tetema,
shuka chini tetema.
Oh mama tetema.
I'm putain. Yote so my number I'm putain. Kama ni nyama I'm wekain. Unafanya ni nabaki I'm zibain.
I say tonight we are dunda.
Dain.
I say my girl we are dunda.
Dain.
I say tonight.
Tonight we are dunda.
Today.
Dain.
I say tonight we are dunda.
Dain.
I say my girl we are dunda.
Dain.
I say tonight.
Tonight we are dunda.
Oh yeah.
Dain.
Nakanya ma umedunga. Tonight we are done da.
Tonight
I said tonight we are
done da.
We are done da.
Sato magida nimeingia club hivi. Na kuna dema na kabiz. Kwa phone kana ita kabiz. Kwani mama what's up bana? Nikamshona itwa King Kaka. Na kuna vile umeni bamba. Wait a letter. Na ulete bill hapa. Akadai kwani you think I don't do you? You can tell my friend who nyima do. Hizo ni rumors ma, wachia gazeti. We kwa ni kunwa in carpeti. Tonight I'm here by new khaki beti. This la lays maliza in me bana.
Dunda eh.
I say tonight we are dunda.
Dunda eh.
I say my girl we are dunda.
Dunda eh.
I say tonight.
Tonight we are dunda eh.
Today.
Dunda eh.
I say tonight we are dunda.
Dunda eh.
I say my girl we are dunda.
Dunda eh.
I say tonight.
Night we are dunda eh.
Oh yeah.
See we kunwa and enjoy the night. She got chicken wing, baby, pick a bite. Close in my whiskey, na pick up your light. Na feel kuna go, everything is alright, huh? Baby, una bam bam biggy. Na vile una walk na kudigi. Umeni washa, kibiriti. Biggy bam bam, zinifiti. Baby una bam bam digi. Na vile una walk na kudigi. Umeni washa kibiriti. Digi bam digi bam.
DJ Kajan.
Like a simple star, like a simple star.
Pull up,
like a simple star.
Pull up, pull up.
Let's go, let's go. Holla on 0706 874402. DJ
Kajan. I like a simple style. I'm much of a meza pungu. And the dimples when you smile. Ina mani pachike rungu. Ila kichambali kitumbua. Wasijeweka michanga. Tena wakaanza kukusumbua. Kisha ukawa danga. If you never see you no go sleep. I saw to go the body nice. Inapenda nikone kila siku. Asubuhi jana paka night. If you never see you no go sleep. I saw to go the body nice. Inapenda nikone kila siku. Show me what you got. Show me what you got. Matia, Matia. Matia, Matia.
Show me what you got.
Say Matia, Matia.
what do you, what do you? Baby, baby, oh. Yeah, me a la de this. Me a know the kiss, I know the terror. Me I know the drink come dry. Now why I take Uber from your side, oh. Body they do me like say I billion, 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 billion. They give my money in billion, 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 billion. Good to give you love in gallons, oh. Plenty, 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 plenty. Plenty guys they follow me, yo. But this your love, he gets me, gets me. He gets me like he meant to feed you.
If you never see you, no go sleep, oh.
Chaka,
I swear to God your body nice. Unapenda ni kone kila siko.
Chaka,
asubuhi jana paka night. If you never see you, no go sleep, oh. I swear to God your body nice. Unapenda ni kone kila siko.
Show me what you got.
Baby, pole pole, no tete, siente sana si. Kuku ni pemchele, mindinge dele, sige nyacha basi. Baka majogo, itanani ni mafuzo ya kikomando. Nipe mama nipe nyumba na cho. Kera umefua peleke bila chambo. Wanapate kapu, wanavyona nyo na pendanda. Tunawapa kapu paka maji wanaita mma. Mma, mma, mma. Umeniweza nyanga, nyanga, ayu. Nyanga, 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 nyanga. Baby, oh, tukatereza nyanga, nyanga. Oh, oh, kumako nyanga, nyanga. Baby, oh, umeniweza nyanga, nyanga. No, 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 no.
Sasa mbua, kemaleza kupeka kazi yangu kupakua. Kemaleza kufua kazi yangu kukamua ukitaka mua. Na umenya na kugea unakula,
oh. Uchungu wangu unaujua wewe. Uchungu wako na ujua gamini mwenye. Pirika pirika za kukuna mwewe. Kuhinyo inatoa lazi situ sumbu. Wanapata kafu, wanavyona, tunapendana. Tunawapa kafu, paka maji, wanaita mma.
Umeniweza nyanga nyanga, ayu. Nyanga 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 nyanga.
Baby, oh,
tukatereza nyanga nyanga.
Oh, oh,
imako nyanga nyanga.
Baby, oh,
umeniweza nyanga nyanga.
No, 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 no.
Nyanga nyanga,
ayu.
Tukatereza nyanga nyanga. Imako nyanga nyanga. Nakupa yote, chukua, chukua, chukua. Yote yako, chukua, chukua, chukua. Peke yako, chukua. Chokoa, chokoa. Umeniweza
from Nairobi, Kenya. It's the highest DJ, DJ Kajum, the Spin Master.
Nikishika mwili wako kwenye spine. Oh, oh, unajua mimi na line. kama dokta, haka ni katoto ni tadokta. Mimi ni kipiga sitareba kama kota.
On Facebook, DJ Kajam Platinums. On Twitter, DJ Kajam Platinums. On Instagram, DJ
Kajam. Hapo nyuma na CD kama nafanana. Mana kila day bana unaitangaza. Katangaze basi baby si upandana. Panda, panda si upandana. Katangaze basi baby si upandana. Panda, panda si upandana.
Madikala nazi nyama nikani kondonyo. Nikidungi nimepaka netachoma mboto. Nikitutu nikinyanya napoteza toko. Zikipungi zikinyana zipeleka soko. Kando atapo machapo mbake towe toto. Pigwa finga na kidole kimeja mangoto. Na yote yopa na lock na napiga koto. San big wara lock kupaka na joko.
Banana, mina eo basi tunapakana. Hapo nyuma nasibika manafanana. Mana kila day bana unaitangaza. Katangaze basi baby si upandana. Banda, banda si upandana, katangaze basi baby si upandana. Panda, panda si upandana.
Shandana, kani mlena inabidia weke lawama. Toka teke cheke mbanga basi ulala. Toto yako yeke fiti na ikulala. Underwater na kwambia shaitangaza. Na kwambia shaitangaza. Nina nereka mnashada tutewashana. Pale zabe macho zangu zimenyanana. Iko ready imestedi nani.
Banana, mina eo basi tunapakana. Hapo nyuma nasibika mnafanana. Mana kila day bana unaitangaza. Katangaze basi baby si upandana. Panda, panda si upandana. Katangaze basi baby si upandana. Panda, panda si upandana.
Pati meti yako lead bila kupata wafis. Kwanza keza stories za matapa tapa nani abu. Tonda kumdandia tamdandia mbaka kesha. Tinguna na daisha mbako bigi kamepewa. Tona na dandia ndai ura ura don don. Tona na changi angwai uya uya don don. Lapo na kazi angwai uya uya don don.
Banana, mina ayo basi na bakana.
Yeah, uya yeah. Mkumi ya robo
na bako.
Na 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 sigi nipite kodari. Vilo meniweza na penzi lako, nimelewa chakari. Oh yeah, kwangu kume wakaji wakali. Mwaga maji nikate kiu kinipepe.
Oh yeah,
nipepe.
Oh yeah,
mbasi leo tukosane,
lakini kesho tusiachane.
Hani kimapenzi tuchizishane,
mimi na wewe hani tuzikane.
So let me be your love doctor. Nakupenda sio chocha.
From Nairobi, Kenya, it's the highest DJ, DJ Kajam, the Spin Master.
Nakupenda sio chocha, sitakutenda baby.
Express my feelings to you cause it real and true. Me no joke, girl, me really quite sober. You bust my brain back sober and over. I be your shield, girl, me no Thai soldier. Deal with the matter, my girl, mind closer. Jiggle up your body, then you bend it right over.
So let me be your love doctor. Nakupenda siyo chocha. Sita kucheza poka. Let me be your doctor. Nakupenda siyo chocha. Sita kutenda baby. Who's gonna die for you?
Die for you.
In your life, who's gonna cut clean for you?
For you.
Inani kama sio mimi. Inani kama sio mimi. Inani kama sio mimi. Inani kama sio mimi. Ipasi leo tukosane,
lakini kesho tusiachane.
Eki mapenzi tuchizishane,
mimi na wewe hadi tuzikane.
Ipasi leo tukosane,
lakini kesho tusiachane.
Mani kimapenzi tuchizishane,
mimi na wewe hadi tuzikane.
So let me be a
nakupenda siyo chocha.
Hello, it's me again,
DJ Kajam.
jam. Take away the pen. Pole kwa kuchelewa, si unajua foreign. Na wapa vidonge kutuliza complain. Kichwa, sijabeba kama pambo. Akili, nimetega kwenye chambo. Fulu, chaji na fulu bando. Ukileta, so unawekwa kando. Ana maseke ukitete, muulize. Ila kama mapepe, tulize. Sema na kama ulijua cheche, imekuwa kasheshe. Wezi kuzuia mvua, wacha inyeshe. Sema na wadese. Utawawa bure sijalala. Nimeficha tumakucha. Huku ndani ndo kwanza kumekucha. Vunja mifupa waulize nani kachiwa buchi. Leo kama ni kishindo tingisha.
Leo
kama ni mzuka pandisha.
Leo
kama ni maji mwagika.
Leo
kama ni mnazi katika.
Leo
kama ni kishindo tingisha.
Leo
kama ni mzuka pandisha.
Leo
kama ni maji mwagika.
Leo
na kama ni mnazi katika.
Kama pochi limechanika, spika zina kita, mbona pata chimbika leo. Yeah, yeah. Mama sita, take a picture, tunakikisha leo. Leo, 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 leo.
Hey, waweke warete mpira kati. Nimeondoka kidogo tuva garanti. Niko online, nataka kuchati. I'm not finishing, I'm just getting started. Mazungumzo bada ya habari. Cheza mbali, mana hali sio shwari. Nichanganye kama kachumbari. Chumbi paka kwenye chai, hii ya leo kari. Mebugi step, webu checki checki. If I'm not mistake, umegeuza gazeti. Kitaka kazi ya jeshi, don't forget. Hakuna kukupeti peti. Ana maseke ukitete, muulize. Ila kama mapepe, tulize. Sema na kama ulijua cheche, imekuwa kasheshe. Wezi kuzuia mvua, wacha inyeshe. Sema na wadese. Kama ni kishindo tingisha.
Leo
kama ni mzuka pandisha.
Leo
kama ni maji mwagika.
Leo
kama ni mnazi katika.
Leo
kama ni kishindo tingisha.
Leo
kama ni mzuka pandisha.
Leo
kama ni maji mwagika.
Leo
na kama ni mnazi katika.
Kama pochi limechanika, spika zina kita, mbona pata chimbika leo. Yeah, yeah. Mama sita, take a picture, tunakikisha leo. Leo, 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 leo.
Anane, 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 anane.
DJ Kajan.
Unanimaliza mtani kila siku naleta shida. Ngozi laini rangi meshika. Macho nazo zinanchizisha. Nikikuona jami na chemka. Nisiko kuona pia na chemka. Ucheze mbali weni wangu. Mtoto ya geti kali karibu kwangu. Mwili yako nependa hivyo. Nyole zako nazipenda hivyo. Mapua kubwa naipenda hivyo. Haga pia naipenda hivyo. Mwambia kizungu wacha kabiso. Sitaribu kuplit. Utatisha. Niko na wewe bamba tu bamba. Kinacha kichangu itaenda.
Ziggy ziggy zaga. You're my African woman. Za. Ziggy ziggy zaga. You're my African woman. Za. Ziggy ziggy zaga. I'm in love sito rudi nyuma. Baby go gaga, nishike kidogo tena na swaga. Baby go gaga, nipe kwa mpigo vile naitaka. Kila siku kwa tu holiday, toka Monday to Monday. Unataka bere mende, nitakupa na mende. Napenda yo style yako, na uzuri wako. Ndani uko moto moto, unanijasa joto. Shuka chini chini mina penda. Mina penda, let me be your defender. Za, ziggy ziggy zaga. Make me your defender.
Ziggy ziggy zaga.
Make me your defender.
Ziggy ziggy zaga.
You're my African woman. Za, ziggy ziggy zaga. You're my
African woman.
Ziggy ziggy zaga,
I'm in love, sitorudi nyuma.
Ziggy ziggy zaga,
I'm in love, koko nimekwama.
You are in the hottest mix with the hottest DJ.
From Nairobi, Kenya, it's the highest DJ, DJ Kajun, the Spin Master.
Adekaburu kwa Mandela, rudi kwa bibi Kinondoni, ambalulu kujadela, mwanangu gigi simuoni. Aje,
ainama,
mama,
ainuka,
baby shot down,
ainama,
hey hey hey,
shika
kuta, onyesha unifufunzo,
ainama,
go down baby,
ainuka,
give it to them baby,
ainama,
hey hey,
shika kuta,
ruksa kutunza, hey, so sura, so shepu, mini kimona tabani. Hivi sinura sepetu, ama ni mwite gina gani. Hey, baby gaya bandikila, mwendo kama katapila, migu ya pombe tequila. Shibe basi my mind, pamutuba kongo kabila, madongo lunya mila. And she so city vanilla, shibe basi my mind.
Oh oh oh,
nobody sexy like my baby. Tena mwepese kyo kwa bedi. Adekaburu kwa Mandela, rudi kwa bibi Kinondoni, ambalulu kujadela, mwanangu gigi simuoni. Aje,
ainama,
mama,
ainuka,
baby shot down,
ainama,
hey hey hey,
shika kuta,
onyesha ulivofunzo,
ainama,
go down baby,
ainuka,
give it to them baby,
ainama,
hey hey,
shika kuta,
ruksa kutunga.
Oh you got them, toto nya upoli. Anavi macho mlegezo golol. Katika game, funga tu gol. Atumaliza kimchezo kai gol.
Kirima, kirima,
anda kirima.
Baby kirima, kisima, kisima,
anda kisima.
Naingia kisima, nizame mpaka chini. Ebo, yeni katoto kachafu kama bata. Nami nakafanya ndafu na kangata.
Salamu zende kwa Wanjara. Doni masha kitasa kwenye bunyeru. Wambie simba kacharara. Anataka msambwanda kwa buku jeru. Aje,
ainama,
baby shot
this.
Ainama, see baby now we are two in one. We are two in one. When I'm away you call on me, I call on you. Nikikumiss na come through. Yeah, to pick you. Cause baby now we are two in one. Hold on me, kuku hata kidogo kani every day. Baby wata mchezo ebu come my way. You make a good man sad for sure. Kau kajua mami now you know. Ukiwa nami wanishika bo. Ndani ndani paka kwa ro. Oh baby come slowly, go slowly yeah. My electric shock won't shock for you. Come slowly, go slowly yeah. See baby now we are two in one. We are two in one. When I'm away you call on me, I call on you. Nikikumiss na come through. Yeah, to pick you. Cause baby now we are two in one. Yeah, we are two in one. Oh na 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 na. Kitabu wakasome yeah. Wamalize na mayo. Wanaleta chuki 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 ah. Oh baby looky looky, looky looky fine. Get designed. Come slowly, go slowly.
gon' show for you. Come slowly, go slowly, yeah. See, baby, now we're two in one. We are two in one. When I'm away, you call on me. I call on you. Nikki Kumis na come through. Yeah, to pick you. Cause baby, now we're two in one. Yeah, we are two in one. Oh, na 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 na. Baby, you be give me bullet, bullet, bullet. I feel you, baby.
On Facebook, you feel DJ me, bullet, Kajan bullet, Platinums. Bullet. On Twitter, DJ Kajan Platinums. Show they. On Instagram, DJ Kajan.
Caso con mi sotto. Mususu, ya soro ndombo Rabando letu la buku Twa peluzi paka tumoro Mambo iko huku Penzi twalila kwa soro Anipelekesha Msobe msobe Kama fuso la panda mlima Na nilivyo fundi kuchelewesha Kobe kobe Simpidu sko nzima nzima Ukoroge sumu mune Kwenye fijipa vya roo Yata watoka mapune Mungwe kwa shako Tena wavimbe na wadune Isha kuwa yako Itafune hii mune Ifike kunako Oh baby, ushika diulo Tam, niku chum chum Tam, nikiku kumbatia Tam, kolea Zile tu baby Tam Yani paka kisogoni Tam Tararara Tam Tam Korea Baby Tufanye wazi wazi watu one Picha weka dipi Na makopa kopa kwa cheni Baby Walokosa kazi wanongoni Wapandishe bipi Wapumue kwa oksijeni Wafie Viberu mberu siyo penzi la mashaka Tusha soma dua kusitirika kwa wenye macho ya mbaka Wambie, mimi beberu sijokola pasaka Wanajisumbua kukunjandita watazeka haraka Stili waya, ananisukua Hanaga mbaya, lazizi
Shumbo,
tena fundi mwaya, kazi anaijua Haijawahi kupwaya, yani kithi Ukoroge sumu mune, mwenye fijipa vya roo Yata watoka mapune, mumwe kwa shako Tena wavime na wanune, isha kuwa yako Itafune imu
Boaz Giga mashiti mashepu Achana nai Sijifungwa kazipu Kaumiaro Wacha wetu siwapegepu Wakomeno Mashallah Ushajua na kupenda Linga Linga baba mpaka mkomoke Ewa la Kweli pezi nikidota Vimba Piga msamba mpaka nchanike
Kanipa moto moto Kanitoa bariji Kaacha utoto utoto Kajiona zaidi Mapenzi kipima choto Kanipima bariji Ulipo na mimi nipo kikubwa nifaidi
Mwenzako baby Kanachonyota Kamoyo Kanachonyota
Kanangua ngua go Kanachonyota Oh baby Kanachonyota Ukite Kenya Seko seko nyemba Ukite Kenya Naonara Ukite
te Kenya, seko seko nyeshe. Oke te Kenya, naonara. Oke te Kenya, seko seko nyemba. Oke te Kenya, mana naonara. Oke te Kenya, seko seko nyeshe.
Papasa, kama sabuni takasa, wefungua mikitasa, shadata. Cheza molingo chakacha, kizungu zungu zunguka, kama masai naluka, shadata. Mashoba, ushajua na kupenda, linga, linga waba mpaka komoke. Ewa wa, kweli penzi nikidoda, vimba. Higa msamba mpaka nchanike.
Kanipa moto moto, kanitoa baridi. Kaacha utoto utoto, kajiona zaidi. Mapenzi kipima joto, kanipima baridi. Ulipo na mimi, nipo kikubwa nifaidi.
Mwenzako baby, kanachonyota.
From Nairobi, Kenya, it's the highest DJ, DJ Kaja, the Spin Master.
Si
Kane. Oh baby, oh yo. Na samahani ningekuwa kama kichekesho. Tuchekeshane. Oh bila choyo. Naweka wazi shaigi moyo wangu. Wendo fundi wa razangu. Kachumbani uzandu uzandu kwa kogwerere. Mkuna nazi walikuwa matandu. Mipweza na ngurupandu. Unavyo mix na chachanu sinaga kwere. Basi chunga kauli zinapoza. Zitafanya tuwe madui. Madui
Kajam Platinums on Twitter, DJ Kajam Platinums on Instagram, DJ Kajam.
You are in the highest mix with the highest DJ.
Hey, DJ Kajam, pole pole nani.
We're all alone. Them cameras are
man from your life. Them going think we sexy. Them going think we sexy. We have the fun from your life. I know a whole lot from your life. Them going think we sexy. Them going think we sexy. But I just find we are wild, we are wild. And them think we sexy. Make them think we sexy. But I just find we are wild, we are wild. Them think we sexy. Everyone think we sexy. Yeah, 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 yeah. A little, 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 little. Spread out on the road like a bimak. Your body parts feel like a cup up. In the costume that you're in. Oh Lord, everybody just a look so. You're up and out wide like a book so. Me catch you not the make like a bookmark. Watch out where you wine and a joke star. You're kitchen pan your life. I know I suck and find your light. Them going think we sexy. Them going think we sexy. The way I
find your light. Find your light.
Kunde boys playing new music right here, right now.
Tonight I just give them music. Tonight, and then they feel my music. Shaggy low, corny. Shaggy, shaggy low, corny. I just put away the worry for the zanga. I just give them my do with the banga. International, no be local. Now my real face, no be poker. Then go top, I'm like a zoo. When I come through, they go lawyer. Tonight, I just give them music. Tonight, and then they feel my music. Come on, roll up. Mi body je cojo. Come on, roll up. Mi body je cojo.
Chupa ya pombe na yumba nisiku kanyage. Unulaki makonde, hey, weka rumba nilimwa. Twende waina mawainuka ipime, hey, wainuka. Masai kapandisha mizuka sime.
DJ Kajam.
Oya bendi te bendi. It's time to chop my money. Come get it, get it. Moza daddy and mommy. Ya nikoma rolo. Nishafunga na zipu, kwingine nishasema no. Acha nikusifu, uzuri wa nyumba cho. Na ulivyo nadhifu, sipati vidonda vyako. If you leave me, I go die, my baby. Na ukinipenda, tajidai, my baby. Nakoma na zako kachiri.
DJ Kajam.
Kivumbi na jasho wawiri. Wawiri, kwenye mashuka. Asa baby nite, uniteke. Uniteke, nicheke kama mtoto. Uniteke, baby teke. Apo ndo penye, uniteke. Uniteke, ninenepe kama mpoto. Uniteke, no. Macho yake nungunungu akinitazama, nami nageuka nungunungu, miba inasimama. Macho yake nungunungu akinitazama, nami nageuka nungunungu, miba inasimama. unachotaka, zidisha kunipenda. Kuna paparazi na Basata, tusichapane madenda. Nakomana za kachiri kachiri, ukibinuka binuka kivumbi na jasho wawiri. Asa baby ni
motherfuckers can't be like me.
Vitu mina speed tough maniwa. Na hii na inailit manikiwa. Nasikiza wakibonga batago langazi. Imchezo ni rahisi kama ABC. Ama 1, 2, 3. Ama Jordan, ama you and me. Mbaka kile leni mume ni pakinda kwa saje kuingia kwako. Kumeriba ya watch na kwa saje time yako. Mweni katenda kwa saje vibe yako. Na vile ni mekunyua basi mindo baba yako. Na ipiga ni kaime ni kosea. Hune ifinya kama kaya mojo sea.
DJ Kajam.
Sometimes you done ya tanili laniwa. Vitumina spit tough maniwa. Na hina inail it manicure. Naskiza wakibonga batago nangazi. Imchezo ni rahisi kama ABC. Ama 1, 2, 3. Ama Jordan, ama you and me. Mbaka kile leni mume ni pakinda kwa saje kuingia kwako. Kumeriba ya watch na kwa saje time yako. Mweni katenda kwa saje vibe yako. Na vile ni mekunyua basi mindo baba yako. Na ipiga ni kaime ni kosea. Hune ifi
Hottest in this bitch, got you on the sideline. Motherfuckers hate cause I'm getting prime time. Ain't gotta apologize cause I'm fine. If you ask me, every time it's kill time, Everybody wanna rhyme to the song. Murder, murder, murder like I'm Don Corleone, It's lunchtime like a butt with a thong. Put the ting in my face, feed me the ding dong. Ayo, T-Dot, come hold me waist. Make me bend down when I'm giving you the taste. Boy, better handle this bad girl craze. You know you can't come before me finish me race. Make I know that, let her out, give me more. Come, give me more, give me more,
give me more. And come let her out, give me more. Come give me more, give me more, give me more. Ah. Chapa kipo, chapa kipo, po, chapa kipo. Chapa kipo, po, chapa kipo. Chapa kipo, po, we ngoma ya kukesha siyo ngoma ya kitoto.
Chapa kipo, chapa kipo, po, chapa kipo. Chapa kipo, po, chapa kipo. Chapa kipo, po, we ngoma ya kukesha siyo ngoma ya kitoto.
Kami kope sugar basi mindo ni tedari. Vice versa basi wendo rute mami. Bullies on my ex wangu wana join me long story. Nika bigi haka to sangi cup for it.
Give me that, give me that, give me that. Thing too sweet, take that, give me that. When you get you, I want more of that.
Wait, how do you say do me in your language?
Oh, nisha wani baby, uli taka come easy. Na go hard, I nasema come easy. Give me new zaza, zati mitafika easy. Tizo easy, girl, it come in a big easy.
Chapa kipo, chapa kipo, po, chapa kipo. Chapa kipo, po, chapa kipo. Chapa kipo, po, we ngoma ya kukesha, siyo ngoma ya kitoto.
Chapa kipo, chapa kipo, po, chapa kipo. Chapa kipo, po, chapa kipo. Chapa kipo, po, we ngoma ya kukesha, siyo ngoma ya kitoto.
On Facebook, DJ Kajam Platinums. On Twitter, DJ Kajam Platinums. On Instagram, DJ Kajam.
Never turn the lights. I know you love me, and the love is true. And I feel the same way, I can't deny. Baby, only kuhole, I will die for you. I swear, who sit is when I'm
vimele, vele.
Oh, I know pinga,
kelelelele.
Eti kujifanya,
vire, vire.
Kwa sisi ya watoweza. Oh, baby,
vimele, vele.
Mane tantarira,
kelelelele.
Kwa nuknuko, baby,
vire, vire.
Kwa sisi ya watoweza.
And I want them to know.
Oh, yeah, hey, hey, hey. You're the one I love. I want them to know.
Hey, hey, hey. The one I want.
I want them to know.
Baby, hey, hey, hey.
Oh, my.
You're the one I love.
I want baby, why for you one baby? Drop it down baby. Show me you want to see. A little kupa mama. I say one baby.
Shake it up.
Drop it down baby.
Shake it up.
Show me you want to see. A little kupa mama. Yeah. Fancy ni share, fancy pia vita. Tukumbane patanyo siri yetu ya ndani. Unapome stare, ni vitu vya kupita. Hasa visi kuchanganyo, kanishusha thamani. Penzi langu sicheze kachura, iwe dance.
Iwe dance.
Kanifanya mchepu dharula, emergency.
Emergency.
Oh my nara, moyo wangu mwenzako mwepesi. Nisije kufa, kwa mapresha upungwa iweke. Aswa usitishwe na ya
Vilelele.
Oh, anapiga
Vilelele.
Eti kujifanya
Vilelele.
Kwa sisi ya watoweza. Oh, baby
Vilelele.
Mane tantarira
Vilelele.
Mwenuknuko, baby
Vilelele.
Kwa sisi ya watoweza.
And I want them to know.
Oh, yeah, hey, hey, hey.
You're the one that love.
One in the know.
Hey, hey, hey.
I want them to know.
Baby, hey, hey, hey.
Oh my,
you're the one I love.
I'm moving as I know.
Hey, hey, the one I want.
As I want, baby, one for your one, baby. Drop it down, baby. Show me you want to see. A little kupa mama. As I want, baby.
You should get to.
Drop it down, baby.
You should get to.
Show me you want to see. Alichokupa mama. Openzi letu moto.
Moto,
moto, moto, baby.
Moto,
lina wanguza.
Moto,
moto, moto.
Moto,
I say baby white a fire.
Moto,
na wachoma guba.
Moto,
moto,
moto.
Moto,
moto.
Kajam Platinums. On Twitter, DJ Kajam Platinums.